the best surprises are the ones so sadi bona.
Yeah, ka bona. Ke le bo, ke le bo. Ba bile re tsabuisana le a buipile, buipilo tefu. Hanga ta go diena e sale le pejana ana jwa le re sa tswa bua ka yona ntlha ya hore re ntse re tholetsa basadi ba etsang a dintsho di tsa le ntse re bua ka basadi ba maatla. Mme re le ra ikana go dingena re batla o tlisa basadi ba etsang dintsho tse leng hore ha re di sheba ka leihlo la nama. Di a re tshosa re yo. Mosadi o wetsa o tshwere ka thata jwa mme tla tlo o shebe dipuisano tse re leng ra di tshwara ho ya morao kwa le basadi ba fapaneng be ne re ba tlisa kwano mme re a phethela re a kwala ka jeno kgwedi ena ya basadi a fela beketlang mme re a kwala re a qetella re tlisitse boipelo kwano. Boipelo o sebetsa mosebetsi o ka reng ha o mo sheba kapa ha o sheba mosebetsi ono o bo re mosebetsi ona ke mosebetsi wa banna ebile e seng banna fela le diqhenkgathago. Ee, o ne o batla diqhenkga le banna ba sebete gore ba o etse fela boipelo o etsa mosebetsi ono. Ke ka gore re kgethileng gore re mo tlise re ke re tlo utlwa gore gobaneng itse ga batho ba ya kwa botshabela ena a ya bodikela a ya kwane. Boipelo, hi.
Hello. Hello.
Re teng.
Hey.
Wena ke PC ya hantlentle ke ya CA o accountant wena.
Yeah. Like accountant. Yeah.
Boipelo, wa ilo sebetsa mosebetsi wa ho tshwatla meaho.
Hey.
Yeah.
Ke kra ke le yana ke sebetsa mo company.
Yeah.
Cutting demolition.
Yes.
Go thubiwa meago, go thubiwa di shaft, go thubiwa di plant.
Di shaft.
Di shaft in mining shaft, go thubiwa sengwe le sengwe, ra thuba marretsa money commercial, ga re thubi dintlo tsa batho. So Oscar bitsa re tlo go thubela ntlo.
Pele ha ke ne ke tsa selelekela ke buile ka yona ntlha ya gore mosebetsi ono hangata ke mosebetsi o rona re o sheba ka ditlhona nama re le botlhabo ga e bona kwa banna ba eseng banna fela banna ba jileng ba shatlhileng jale wena wa kgetha go ya moo
ne ke batla change ko nne ke bereka ko teng before ke ya ko demolitioning ne le private schools. Private school ke dikolo ga ona excitement yaanong kwa demolitioning re bereka ka di-TLD re bereka ka di-excavator dilo tseo tse o tlheleng o di bona mo di-building tsa batho gona anong ke a ditse yaanong
a ko ntse ka tse dingwe tsa diporojeke tse le di etsang kore ga o thwe le a sebetsa lena le mosebetsi o mogolo o tlang ke ga lelo etsang ke ga o thwe motlhomongwe lelo le ya mining kapa mohlomong lelo sheba pele lelo surveya pele gore re tshwanetse letse a kontlotse fela motlhomong ga o thwe demolisher batho ba mosebetsi wa lone le etsa
mmereko wa rona o simolola o ka tsa le dingwaga re simolola pele re ilo lebelela ra bitsiwa re bitsiwa ke client wa re bitsa re tlang le tlo bonang ke batlo o thuba moago ke yo ore ke batlo o thuba building ke batlo o thuba this plan ha ke le ke batlo o bereka ka yone or ke batlo go dira sengwe se sengwe se se bibiri rata re tlo lebelela gore re tlo ithuba yang re tlo dirisa metšhini e ntseng yang ra tender mo romela dikakanyo tsa rona and then wa approve re be re tla re tlo dira mmereko wa rona gantsi re bereka ka metšhini re 'ira mechanical e bitswa mechanical and then there's chemical demolition e leng gore ke bo di dynamite and different methods for different types of buildings. Re ka dirisa o one project ya rona e tona e ne e le mo toropong fana moago wa teng no shwile ne le 16 floors ne re tshwanetse re wise moago o re sa kgomedi meago e mengwe
mo
Johannesburg CBD le batho ba kae batla le mo di-interneteng re wisitse moago o go sena moago o mongwe o kgomilweng mo thoko ga meago o wa rona o wetse wa wela ka fo gare ga basement e ne le a fantastic implosion.
Ke batla bua ka ntho eno gore batho ba bang ntho tsa mofuta o jalo di a ba thabisa ba rata go di shebelela ga di etsagala gobane ga se dintho tse bonolo le gore di etsagala ka tsela e jwang ha re shebe seabo sa gago ga o e sheba motlhomo e se o etsagale mosebetsi wa gago go tlwa qalong wena gore o e batla e etsagale jwang ga re bue ka ona o wa Johannesburg e le ne le o dia o bona jwang pele o etsagala plan o etsang wena
pele nna mmereko wa ka ke bereka ka ke ka ko ditšheleteng sengwe le sengwe se se tlhokang tšhelete ba tshwanetse ba tle ko nna ba tshwanetse sengwe batho di-building dilo tse re di dirisang di-PPE kana PPE ke le fokole le mtshale le itsegeng gona no matsatsia ga batho ba tlhoka di PPE ke rona re ba re make sure so re ke dila ka di resources ke nna ke ntshanchelete di resources le dilo tse e leng gore di a tlhokega for demolition ga demolition demolition e tsaya dilo tse dintsintsi before moago o owa fa be go iragetse dilo tse dintsi pele o kawa and then ke for nna ke tsenang go teng mare ke teamwork ke di-team tse dintsi ke di-engineers ke HR ke the project manager gore fela gore letsatsi leo and then kana demolition e ka tsaya 15 minutes, 10 seconds, but to get to that point takes everything for months on end.
Yeah?
Hey. Hey.
I don't need 4 pounds to fellow so I'm more.
How to fellow so repair a gahor safe, re company ever gang very safe, and re rata gore ga re lebeletse mmereko wa rona e be motho a kgone gore o le o safe ga ka gobala ga gona dikgobalo
jalo ka motho wa mosadi mphe dintho tse pedi tse tharo tse o di ratang ka mosebetsi ona o re buang ka ona ka jeno wa go tshwatla kapa gona go dia meago e megolo
ke the problem solving so se boneng la ntlha go fitlhelela batho ba ka tla mo siting ba bone selo se 2 months later se changile so that's the great thing about what I do is that you problem solve on the spot. How emeli tamo so gore na gane go batliwa di solution. Ke rata di solution, that's why I got into accounting. Accounting is always whether the solution or problem solver, the decision every day, all day.
Hangata ke rata go botsa basadi ba be re buang le bona kwano gore ke intho o la ka tsang gore o ka be o itsebile pele o kena a radikwa dikwe seo seo leng ka re o sona kapa kore o re ke kene go gole pele go gole morago empa nka be ke ile ka tseba se ke eng
nke be ke itsetse gore ke tlo nna doctor engineer ke ithare ke 'irile dinomoro
okay
yaanong ga o 'irile dinomoro mo position e ke leng fo teng o tshwanetse o thuse fo gotlhe so ga gona gore o kare ga ke itsise o bala di-contract o bala di method statement wa thusa for two something accounting yare thusa ke yone mmereko wa teng ne ke sa itse nna ne ke ipitsegela ke tla nna ka fo morago wa computer ke etse ka di-calculator ke etse di-one plus one motho ga re otlhe
jalo ka CA mpa o iphumana ka jeno jalo ka accountant o iphumana ka jeno o dia meago o etsa mosebetsi ona o etsang go na le basadi ba bangata ha sa fumane sena se a ithutetseng sona sena se e leng a e sale a labalabela go ba sona ga a tloe a etse go gong o ka re kgothatsa jwang gore re bulege kore re dikelelo tsa rona di be broad gore go ka etsala gore o rate ntho nngwe ntle le eno seng o itshwere ka letsogong
nna ke philosophy ya ka ke gore I'm willing to try anything once and the great thing ka go nna mo accounting is o ka nna nna mo any industry o ka joina any industry motho tshwantse a itse gore le ga o ka kwala list ya dotse 5 wa re mara ke batlo ile o bona kwa le gore curiosity ke yone e nthusang ke batlo o bona gore kwa le ba ira yang that's why ke tsene mo demolition because why you tla wa kgele o bona gore meago ya thubiwa mara ga o itse gore gore ba e thubiwe o tshwanetse go iragaleng
ga re phethela fela re kwala taba tsa rona ho mosadi a dutseng lapeng ya ntseng a sheba dintho ka leitlho la gore industry ke ya banna ena ke ya banna ke tla emela e ngwananyana ya holang a ntse re nke ke le ka etsa hona ke go banna ke tla etsa hona fela ho leketseng basadi
ga gona sefe se o ka sekebeng wa se etsa as long o na le information ke believer thata mo information ga o bona selo o sa itse gore ke eng matsatsi a information e mo difounung tsa rona ba tlisisa ka yone simolla le ga o ka simolla fela go ya ko companying o re ne ke re ke tlo volunteera or ke kopa internship sengwe se tla diragala mare o ska nna o re o le ke wa banna because banna go a tshwana ga o ile o bereka or ga o ile o kone o experience mmereko
Mipelo re a leboga golo fela tswela pele o sebetsa ka thata re a ithuta o tswa o lona le a re kgothatsa re a bona gore dintho di a kgoneha dintho di a etsega re a o lebogela ga itse di a ka utlwa re lebogela golo fela gore tlhomphile wa tla kwano jalo ka mosadi wa tlo kwala kgwedi ena ya basadi re bona gore go na le basadi ba